Hey, yo, yo. This is when I work classic. Would you be my love? Will you be my destiny? You feel my loneliness, babe. You're my dream come true, babe. That's what you are. Love is flower. You're my flower, babe. I love you.
Yeah, God.
Kimamba.
Mani yako. Siwezi linganisha na chochote. Nilipo kupata. Siko radhi uniporochoke. Upendo wangu. Unofananisha na wagape. Kwako sijiwezi. We kwangu bahati lioje. Tuliachana tukarudi, baby. Tukarudi mapenzi yetu mfano wa udi. Kila sehemu yalinukia. Na mimi nilikuacha ukarudi, baby. Ukarudi penzi letu mfano wa udi. Kila sehemu lilinukia. Will you be my wife?
Yes I do, yes I do.
I just wanna spend my life with you.
Yes I do, yes I do.
Will you marry me, marry me?
Yes I do, oh, yes I do.
I give you something, then you give me love.
Yes I do, yes I do.
I am
mapenzi barafu yamenikolea. Mbele ya moto siwezi sogea.
Faraga ukucha unasimamia.
Marafiki wakurupembe walishani lakai. Nijaribu papai. Niruke ya kondizi haifai. Tukigombana nina mishahai. Na kuwapa walai. Wako sirudi kiwai. Mwisho siku ando pumzi linwe hai. Tuliachana tukarudi, baby. Tukarudi mapenzi yetu mfano wa udi. Kila sehemu yalinukia. Na mimi nilikuacha ukarudi, baby. Ukarudi penzi letu mfano wa udi. Kila sehemu lilinukia.
Will you be my husband?
Yes I do, yes I do.
Yeah, will you marry me, marry me?
Yes I do, yes I do.
I just wanna spend my life with you.
Yes I do, yes I do.
Niko saalishe maumipo.
Yes I do, yes I do.
Will you be my lover? Yeah, yeah, yeah.
I give you something.
Oh yeah, yeah.
And you give me loving.
I give you something. Then you give me loving.
Oh, I give you something.
Oh, oh, oh.
And you give me loving.
I give you something.
And you give me love,
Comic Slicer.